nnendele type ine cherry ya nthonipa, nnendele type isalengi uhalipa, nnendele type ine na kakane ya lipa, ndele type inde nwana niko chitoto yo bipa. Pezi hello tuba ndasi heyo type, ndo tibuza u enjoy that night. Na magang repeating my dive, mutu wanga ofasi wa hezo ndo zibona life. Taitha ene kana out today you lose the life. Tayo mfaka mtovu taito ndandi sina pipe. Muya wa muti mwanjena kana nabona light. Ndari nkwine ndichi toya ndari chazwa zifight. Na tuwa ndiko homba bra ndo liba kai. Na amba ntako op ndo beya chanda kai. Ndari nombai samaro luka arivai. Achifindro arindi
ito huma na wenda danai.
Zombai sabati ndi chito zwipfanga pungo, ndari uzwibona zwankula nungo. Ndi chitangana na yenda sedza thungo, uliwa hothe hothe nga vothe sa mungo. Mbudzo zwithu zwinji nda zwitanganedza, hango mbudzo zwothe nga u angaredza. Baby story tshawe o to babadedza, dziṅwe ndi tshi mbudzisa o to hanedza. Ndi nyi ono funa musi ro wedela, ni khou bika na to litsha no fhedela. Na madzine ndi nyi ano musedzela, kha ḓo to pfa zwino ndi khou mu rebela. Ndi kholo o zwi pfha uri ndo ṱoḓa u ḓihunga, mara hweteyani lwo vha lu khou duga. Ene o to mbudza mapfhi ano dunga, mara nda ḓivhudza uri hu ḓo luga.
Ndo ṱoḓa dzhia tambo, 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 ndo ṱoḓa dzhia tambo. Ee mungana musadzi wanga ngana kho ita ngorali, hatsha ḓamuḓini ri thula na dzibadani. Asa tsha jibaya u fasiwa tshiṱaratani, ndo ṱangana naye ndi na vhathu vha hayani. Oh damn, ofasiwa uko ubva town o bayeliwa na pizza. Nda thoma u kwata nda ri mzwala ndi teni, mzwala a ri bvani kha sosa nda si vhuyedzi. Mzwala a ri hei mzwala musadzi vho dzhia, nda re vhongo dzhia ndi nne ndo zwi itisaho. Tiko hana ndo nkakhela ndo ita zwithu zwinengisaho, mara hezwi zwa nyitela ndi zwone zwo nkwatisaho. Kani ndo ri tili tshithu hezwi zwone zwo ndinaho. Mzwala a ri khaini a u thuluga u ḓo luga, a kho vhona ndo no kwata maṱo o no tsuka. Hola msadza na kwa kuwa habe nne ndo mu buka. Ndo ṱoḓa dzhia tambo,
the Gia Tambo.